Joba se kumbulu baba wami kumbule nje kumbulu baba kumbulu mama ye baba wami benzezo na mzalwa yiswa ye baba wami benzezo mama Joba se kumbulu baba wami kumbule Baba, kumbulu mama, ye baba wangu benzezo na mzalwa yiswa ye baba wangu benzezo mama Joba se kumbulu baba wami kumbulu nishamu Baba, kumbulu mama, ye baba wangu benzezo na mzalwa yiswa ye baba wangu benzezo
Maskandalo hutula ngendoni iditsha SABC wasithatha isinqumo uke maninginiki zaphinde zakhala umagomenxelo ayandamelansi aligoba umbondo magomenxelo anosethola abanjengaya abaphamlonyeni
kokani zonke izipha mumafana bendawo
kokani zonke izipha
Ati na mahasa bafana ba. Ati he. Ije sasa kancane mdwekwavela ngoba kugela umlomo fana noyitshinga ipuphuzela ikhona idoctor umagama ekhanda lamabhiki unyana nonyaka ugodi ibiwela ngenyeni egama likamthandeni inkosi yomasikandi noma sezitsha baphela imansha namanga ka-5 years sengathi wakoba lekhansela yasola sengathi wakwadla ibreakfast nomandela iy'balo ze-reality shows yamshazi mqumba phansi ithumba elibhotosolejeje manqela kutya amaninginini zaphinde zakhala ugodi no-andamelansi sathula sabuke ngalihlangene bona usisibethu nakwajonathan jiki xalangena ngembobo kakhiye wajambisa belungu jamadixa azowuthenga ubuthaphuthapha ugadlaza wajuku wazwaba ney'ntambo zelweni zikuni indaba yisemdubani igcoka amaselenyulisa umbulu zamalandi kwi-spring kigwa yenza indaba dokjakhehlelezi wavuka umonwaleliqaqa kabihlinga hawu mthandeni kwethu mthandeni kwethu ibuyisele leyo mali adiwadoba ngithule nje nawuyayicela ngotashlani umumbuzweni ungoqamba amanga wathi isikhova sinamazinyo kanti usho nje simamatheka ngothoto olukazi umabiyela itshitile ezibono bathi intombikazi aweqa umsebenzi sabaletha ukuhlephuka umajukulu kuthiwa amagundane laba yisemsunduza amalisbeg isinikiniki sedixa esigabe eveveni ugimba obhasha wazwacegela zia ugimbe segodla ama-food pasele zalabi ikedama emarisbeg wadla wasutha mgodi kanye nentibane mathinto enyeni uyakugesa ngoba uyaqothula namanje ngisakhala isikhotho senyembezi ngomdlalo osumdledle wokhosi ingasaphathe kangizwe nomqhele wakhe ngikhuluma nje usefake umqhele onesikhumba senkomo ukuba shoe phakathi kwebhalitho nombodi uboyeka izinto zomsombe ziyakhulumisa ikhulumisa umagazini kafogogo tetetetebul yatela inkani daca amadaca asimbenganela ibhoshi yadaca next nawusuluyixoke ebhukana umapelezela okuwangena baxhasi kanoku imikhanule ngomhlanganiso wegcoka amali epheshiya welwandle bekwanzinzikho zumo lobu sokumathombocwana sengathi ixoxo lifafazwe ngosawoti afana begcoka amathina amahazi mayoheheza amafana ayeza thina athi umgodi athanda ukuyimatanisa nenkosi yomasikhandi umthandeni athi suka mgodongwani kwanje mthondo wamina kabo amele esithutheni ngasibhebhi siyafenda ingasifende ubala sifende emoyeni inyumba kayizali banje ezithwalo bathi ufana ngasekandeni uyaphepasela sekunqe entibani imbambe ngama-terms and condition athi ofange ufaka iy'gundana kuze kwasa ubheke ngayo isono nyanti unyanti umgodi kasagidi uyanyantuze unyantuze emabhida ngombeka nkosi ibhekubequ zewanifenda wacisha ukulichamela kanye nesinene amhlelazela amabuthi akhuze isaga sosuku walenoma esedilike ey'tshela ukuthi abantu bazomhlangabeza bathi cha ho lindela undaba mlonyeni umthandeni ungene kwaqasha ukucingo amabuthi elivumisa phansi abuthwala umzima amaphoyisa ikhuluma nje amasekurithi namhlanje asalithunga ucingo lwasemabhinda webafana bethu ngamathina amahasi mawuhehesa athi ziyakhala iy'ngane zasemahlayiseni ngomaligaji wevenue anyanyisa mgodi ngokuyimatanisa nenkosi yomasikandi umthandeni umubuza ngoma noma isibaleko ihubhu wazwacisa umjuluko engani kawusaqulu sekwacula umazulu novemvane ndlela zonke ibheke emzimandlela mhlaba wonke ulinde ukukhalima kwebhuqa ngaphosa kwenyathi ukudlazi kudlungudla ukhulula iningi kwaduma umhlobo wekani kwaba nekani nyokozi nyokozile lanje ejinta madixa asabona ngisho nangokhala ngisho nangomakalabha kuhle ngoba senibonile idoksi ifanela ngisho ugongo ungabuza usibona kwaligoma magomenxeli yakweqa ngoduma unamandla xoshwa ziiphonswa asidiliza ngamabhillboard sasala sodwa isikhova inkosi yomasikandi namaidata ubonakala ngokuphosta uhide lama-esay kufacebook akufaka amadimasi emsuku ney'cathulo ey'tshibele sengathi obhanani ingasashoyeni umakhelwane ubana kamfundisi ominye ezambili ukuthi maqedwa bhema ibhayibheli mahansi awuheheza bangesaheheza athi mgodi uphila ngamangodwa ngoba yonke into yakho ime ngozuma ukudoda ngengalo njengokho ime banje umbembe emfunela amadini maqeda amolele ngokumakhela ihoko lengulube ematholampuku athi igcokama umculo liwuphethe ngokuhlakana ubheke nje lingisobuqayi sigwaza mhlopho amaqeda ngethutpiki ecuba ukushintsha mshoko unonophela uyacwebezela unjengey'nkomo zebhuku lemadlana uphinde ungibukela umanqubo amacekeceke ecebekhulu usho hlala bemzondo nokoma upholisa umeko wagetshi ngaze kwelakitshe emdletsheni kudlala usiphamandla umfoko amaphanga wadlala ityebe umfoko asobhamele enhliziyo kayinamkhawula igubha amagagazi mayibona amancepheza izinqe zentombi mashashisa okamdletshe ungondo engqondo linjengamakhosi ey'funda ngengoma kuyikazela inkosi usibane amaphumulo ayilinde emgungundlovu bayilinde egoli namaphethela ehostela yagqoma umangqunquza ingoma esikhomba ebuze usinga ngoba kwethu kwamasha ehostela yanyakazi iclip dalton 56 ayiwalaphi yanyelela 1717 emlazi
Shit. 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 Sh